Isaiah 18 verse 1. Woku kuwena lizwe lokuhashaza kwamaphiko elipheshiya komfula waseKushe.
Verse 2. Elithuma izigijimi ngolwandle nangemkhumbi emhlanga phezu kwamanzi, hambani nina zithunywa ezinejubane niye esizweni esidephileyo nesikhazimulayo kubantu abesabekayo lapha nasekudeni isizwe esinamandla amakhulu nesinyathelayo esiyizwe laso lidatshulwe yimifula.
Verse 3. Nonke nina nakhileyo ezweni, nani nonke enihlezi emhlabeni, bhekani lapho ibhanele liphakanyiswa ezintabeni, zwanini lapho icilongo libethwa. Verse 4. Ngoba Jehova ushilo kimi kanje wathi, ngiyakubheka ngithule ngisendaweni yami, njengokubalela ukukhazimula ekukhanyeni kwelanga, njengefu lamazolo ekufudumaleni ngesikhathi sokuvuna. Verse 5. Ngokuba kungakafiki ukuvuna nokukhahlela sekuphelile, nembali siphenduka isithelo esivuthiweyo, uyakunquma amahlumela ngawocelemba awasika amagatsha awasuse. Verse 6. Ayakushiywa ndawonye abe ngawamanqe asezintabeni awezilwane zasemhlabeni. Amanqe ayakuhlala ehlobo phezu kwawo, nazo zonke izilwane zomhlaba ziyakuhlala ebusika phezu kwawo.
Verse 7. Ngaleso sikhathi kuyakulethwa isipho kuJehova Sebawoti, yibo abantu abadephileyo nabakhazimulayo sivela kubantu abesabekayo lapha nasekudeni isizwe esinamandla amakhulu nesinyathelayo esiyizwe laso lidatshulwe yimifula endaweni yegama likaJehova Sebawoti, intaba yaseSiyoni.